StrangerPhoenix.com. Malisa, umasikini.
Tangu zamani, nilitamani, mimi niende mbali. Sioni walionijali, wala kunikubali. Wanauliza mimi ni nani. Naenda kushoto, pesa hazipatikani. Naenda kulia, chakula cha mavazi sina.
Pande zote nimebisha, sasa nimegundua ni Mola tu anaweza nisaidia. Yesu wewe ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta,
siku zote utakuwa nami.
Ukaniona,
naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta. Bado mimi naenda levo, unapepea kwa mabawa levo. Bado mimi naenda levo. Loco loco perspectivo, I don't go tire tire. All I have to do is to sit in the attentivo. Fire fire, your fire there, burn me down. Now my desire, desire is that I wish to be close to you. Yeah yeah.
I cannot control you, no control you. I'm with God, I'm not solo, I'm not solo. I cannot control you. No control, no. Go lead, I go follow, no, no. I go follow.
Yes, wewe ukaniona.
Ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, yes, wewe ukanileta.
Siku zote utakuwa nami.
Oh, yes, wewe ukaniona.
Ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, yes, wewe ukanileta. Bado mimi naenda levo. Unapepea kwa mabawa levo.